Niba mvuga ko ari byo ntekereje, uvuge ko ariko bikwiye. Bembe se kubiryo ngo abite ninde wageze yagana tarahura n'urupfu ninde wavuze ukuri ntibiza muterise twe tuvuka turi beza tugahindurwa n'ubuzima icyara mashereka kigasimburwa mu mutima umuntu saru rogu murima abazima niteka duhora dushakisha dike ngo tugire kiribri teka nk'abaryi b'amateke bamwe bakura babwira aba mama babo gada abandi bati mama ndashaka bumbati nyamara iherezo ni rimwe icyangwa ubuzima kiza inyuma nka nyiramwe BELYSE sinewanda kwibuka uburyo wahamagawemo wari ukiri muto mu gihe cyo gufata amasomo kuri table one narakubonaga hanze mu kigare narakumvaga hashize iminsi nyagasana araguhamagara seka bo batindi biyita abazungu bambaye amadarubindi reka nkugire inama nkubwire ukigomba kumenya tegura imbere heza batanga kukwereka inyinya ukagira agahinda kavanze n'umujinya unyitinga unyita icyo ushaka si imitamba cyo gusarugira mfashe gukorera mu mucyo impamvu yabyo ni kamere n'uguteye nuko iyo uri mu bakire wikekaho uwo munuko muturanyi w'ibyaro kumaraho urubyaro abubitse amabanga ariwo ducuma tw'amagambo dukunda ibyaha kandi dutinya twe twamaze kumenya ko nta cyiza cy'iyi si uyu munsi urishimeje ukajomba nk'igikwasi wowe korera imana uzibonera ubwo bugingo aho kwihisha mu rubingo munsi y'umukingo ruzabe nk'agatebo bayoreramo ibishingwe uzave nk'umugabo ntuzanitwe n'umurengwe.